Ɗo yo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
To gondom heɗade kabaruji amen ɗi e lendi le mangal muɗum Makkat Dion o fuu min calmin am sanne miɗem alalbare 15 lewru juillet hitande 2026. Ndungu o kañum kana wondi o heɓa ndungu o kana wondi matel nokkul kewɗe le leydi amen ndi le wattu jom o haya tawede e majjum fuu ndemoɓe hewɓe le ñalawma hannde o kañum en ka holti wiide heɓa kaaki gollirɗe hon engrais e nandore muɗum ɓe kolliti ɗum wiide so ni ɓe keɓay ɗum ele wattu muɗum ka ndungu o kako demal ngal kako tewtute muɗum le ñalawma hannde o kana tiiɗe heɓe ɓelle ɓamodirɓe ko serata ka tamaɗum wiide ana wondi heɓude sembe sanne le leydi amen ndi yimɓele andanɓe kabaruji ɓiliɗe neɗɗa ko kañum en ka kulleji kewɗi holliti wiide ko wawi latade sababu muɗum o garan keɗade ɓeɗo yimɓele ele journal amen ngal sikiraɓe men sembe kabaruji ɓe joganon kiiɗe hannde bisimilla moɗon ɓe heɗade men demal ka golleji muɗum fuɗɗi sanne le leydi amen ndi e mangal muɗum fuu haya ndemoɓe hewɓe le ñalawma hannde o kañum en ka holliti wiide ana lafa kaaki gollirɗi banggal demal ana engrais kañe ko nande muɗum bande kitafa jottoɗa yoroso ndemoɓe gomɓe le on ɗon nokku kañum en ka holliti wiide ana sugli sanne fewde e demal hitande hikkal ngal ko ɓe kolliti ɗum wiide so ni golle o no wurdi le ñalawma hannde o ka heddirke ni ɗu koɓe tewtata banggal demal ngal ka a moɗɓaɓe ɓe mbasa ɗum bake men famtare anni ko Moussa Malesi soko kañe keƴaɓe am gomɓe le ɗiɗo nokkule heɓani am dow majjum de fetan o soñali ɓuli
to kitato remoɓe koltiwide ndungu lobbo wa heɓede caggal engrais ngaji so tawa dow kabaru neyguji so tawa du dow kabaru haabu eɓe kuli e goltaɗogol pati ɓuyte keɓal maɓɓe min e remoɓe gomɓe le commune ngaji cercle kita min keɓay engrais ngaji fay remoɓe haabu gollidoɓe CMDT keɓay ɗon hewɓe hono an wala ko keeɓi fa joni fay joguiɓe ko ɓuuri hectare ngaji sappo keɓay nde wembere wodi to yoro sotoɗo ley région Kuthiala remoɓe haabu ana gaɗa noddago fewde e service ngaji commune hiɗi demal darte muɓɓen suɓade waddoɓe engrais ngaji moƴƴuɓe yalla taɗugol muɗum ana sakke darte e laamu o hokka hoolaɓe woɓe waddude engrais ngaji tawe gaddan wattu mbiyaɗo ndemaji ɗi ana kasindini e engrais ka ko hasindina ko hanti heɓaka mbiɗen ndowmi du kalis haabu caggal ɗi tiɗallaji heɓugol engrais ana du kulol e heɓugol toɓoji to bay gara to honno kita du remoɓe koltiwide ana ndowmi toɓoji fa keeɓa awa no moƴƴiri
kasara ɗatol mawɗo goto ka waɗi alalba talatare keñem kamion goto adowo yimɓele dawoɓe ɓe yimɓele jogitiɓe iwre Burkina Faso woni hakkunde mum ka ana wonno ele on ɗo kamion oɗo kasara ka waɗi dow lawol ngol ɓe noddirta route national numéro 15 ɗum waɗi hakkunde dandoli kañe e sogo biya ana le région Bajangara le ko heɓale wakkati jom o ko haltama wiide yimɓele jeegoyom kañum hem e yonkiji mum heddi hem yimɓele capan jettoyom e nayom woɓɓe kañum en ka barmile hakkunde yimɓele barmɓe ɓe ɗum holtama wiide capan tati e jeegom hakkunde mabɓe kañum en ka e yo yimɓele nawniɓe sanne ɓe naɓama sudda ko torore sévare fa ɓe keeɓa sawrede to no woɗiri fedde ne ɓe dodirta ACR le gollidal hakkunde muɗum e yimɓele gomɓele on ɗo nokku fawe to hooreɓe yimɓele daraniɓe cellal e yimɓele golleji mumen nawri banggal himme yurmere kañum en ka holliti wiɗa ana wondi wadde ko woni e bawɗe mumen fu yella ɓen ɗo yimɓele kañum en ka ana heeɓa sawrede no woɗiri le leydi amen ndi ɗo yimɓele ɓamodirɓe ko serata ka holtama wiide adadu muɗum ana wondi ɓeydade sanne le wakkati jon o hoɗum fu sabi mbini ɗo yimɓele andanɓe kabaruji ɓili e neɗɗa ko kañum en ka yimɓe kulleji kewɗi holliti wiide yo sababu muɗum fake men famtare anni ko Lala Diarra Touré heɓani en dow mabɓe ɗo fettango Ousmane Niali Bouni
e wi andinɗo kabaru neɗɗago Moussa Cissé hewgol ceerugoji ko saabi mbini ɗum ana heewi hono ɓuytugol birgoji le galleji yuppugol tawangaji yogaji e tiɗallaji baaba galle en yogaɓe daranade almusaɗɗaji galleji muɓɓen rafi dawrugol lobbol le galleji watta tiɗallaji kewɗi ɗum latto sababu baseji rafi pamaral mettallaji yonki kañi ñakugoji kewɗi hedde makko kanko docteur Yacouba Dogoni o holti wiide kabaru muɗum ana wawi wadde kuɗɗeji junniɗi fuɓuri dow sukaɓe kañi dow hakkillaji ɓamodirnoɓe ɓe min e remoɓe gomɓe le commune ngaji cercle kita min keɓay engrais ngaji fay remoɓe haabu gollidoɓe CMDT keɓay ɗon hewɓe hono an wala ko keeɓi fa joni fay joguiɓe ko ɓuuri hectare ngaji sappo keɓay ɓamgol misalu jatta keɓal le mairie commune joyɓo gallure bamako nde holtiwide ley hitande 2025 dewle temere jeɗɗi e sappo e ɗiɗi woni kaɓɓaɗe ɗon ka noon warɓe surtude yo ujunere e temere taton e sappo e joyon ɗum ko hollitata heɓgol muɗum sembe
sijo tamani mo fondation irondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvège
yewtere amen zoom sur ñalamo hande o kam min kalam haala yimɓe ngaɗoɓe hoore mum hono wala fuu ko dulli banggal lamdi ɓiliɗi e ndenagu ɓen ɗo yimɓele ana yiltina kabaruji yogaji ɗi wala fuu ɗo haɓɓi satu ɓe gaɗa ɗu e majjina yimɓe fa keɓen famtare ɗo ɓen ɗo yimɓe anni ko lala jaratoure heɓani en dow mabɓe ɗo fettago Ousmane Ali Boudji
ɗum ana yiihe le nokkuji kewɗi ley lumoji ley bureau ŋaji e ley deyandeji to amen goto ana woodi cotto bitigi noddirteɗo min kaylu andirteɗo min ka info sa nani oma haala a wiyan ko anda fuu wala e dow kabaru ndenagu sina a hettineke mo a nanan oma haala hono joguiɗo taƴaral ko haalata somo haala du a nanan omo waato tawena haalaji makko ɗi gonga fuu wala hen wala fuu ɗo ɗi kaɓɓi miñi ko ana hattinam ho wowtu fuu wiidemo min kaylu sel hokkude kabaruji peneji aɗa haala a wiyan hono aɗa andini sa seeɗa ɗum aɗa wawi heɓude caɗele ka ɗum fuu waɗa fo sela ɗum le wattu raffindenagu woodi ñuñogoji e haalde haalaji peneji aɗa wawi bonde hakkillaji himɓe farde maɗo hokkude kabaru ewa tafon yallah yo gonga ɗum tan wawi wadde fa kaɓoɗen e kabaruji peneji
sakiraɓe keɗiɓe min jowti om sanne heɗade hejoji amen ɗi talatare hande alalbare hande fadje hay fe nokkuɗo e seeɗa mino jogani om ɗon yewtere amen magasin nde
satuji e lando to ko saabi kañum e hono croix rouge yarata e nokkuje difiɗi ando wiide croix rouge ana walla yimɓe kajaɓe balligu ko yaawi toɓe tawa fuu fa ɗum waɗa eɓe hani haaldude e yimɓe woɓɓe tomɓe koɓe laati fuu croix rouge heedana fey goto ana hani ɗalen ɓe jotto e nokkuje to tiɗalla woni ley leydi men ndi tawi fey hunde heɓayi ɓe
yewtere amen magasine mom jogani om ɗom hande o ka yo haala yimɓel maroɓe kibbe mumen wawidi tawede filorɗe nokkoli to ɓe goni to ka ana waɗa yimɓel hewɓe ana waɗa so yimɓel hewɓe kañum en ka mara kibbe muɗum hay andanɓe kabaruji ɓiliɗe cellal kañum en ka holtiwiɗo on ɗo golle moɓe gatta o ka kuccaji kewɗe ana wawi yettinde ɗum en banggal cellal fa keɓen famtare anni ko kalifa goyta kañe keƴaɓe en gonɓe le crédit ji ɗi heɓani en dow majjum do fettago Ousmane Ali Boudji sita sidi ɓe en kirejam
lewi yimɓe yogaɓe kulleji kewɗi wonko saabu binda neɗɗo wasa sillude fa watte juɗɗo fest aɓen faami wi ɗum woni kutteji ɗum ko seedi yogaɓe le guenni bamako fottade kulikoro kucala e sikasu
min kulikoro jeeyami e hakkillo an yimɓe yogaɓe caloto yaade filode hibboyde tawan ana jaago noon tawene eɗen waña sini aɗa ɓilli le yawara wattu yoga a tawan battaki ñegueje mi yiɗa du nawtorade pilorɗe yimɓe fuu natta e mumen saabi ɗe laaɓa sini mbiɗa woni golle wattu yoga ana tiiɗi kam ummade yaade hibboyde pati ɗum bonna golle am sini jangguinowo kam miɗa heɗo ɗum sanne mbiɗa faama ko haalta ɗum wattu yoga eɗum haɗagan ƴummade yaade filorde eɗum waɗa jaati wattu yoga a tawan sini mbiɗa ƴeewa film ŋaji na cinéma ji kori sinimi sanne
ne wi kanko benjamin sisé goto e jeeyaɗo guenni yoroso o holliti ono mecciti fa hannde le sukako makko ono mara cille fotte juɗɗo ngo holliti wi ɗum tiiɗalla an han ɓamirede soobey
mbiɗa jogui caɗele kibbe na walla muɗum ana haɗa kam wadde ko kasen dimmi ndemmo cukako ana wonno he an ka innam sawruno kam e leɗɗe ɓaleɓe na walla muɗum ana mawni sanne fa kaɓoɗa e nawalla o kina cawruɗa illa fuɗɗode no ɗum fuɗɗirata a tawan ɓibbirdu maɗa nawan sanne wattu yoga a tawan waynete hono ko heewi ni ana sume sume
alhaaliji ko hollitita o ñaw hana yeɓede fista ñaw gon mataka neɗɗo kulleji kewɗi ana wawi saabu binde neɗɗo wasa sellude wattimo muuyi ɗum ko holliti kanko docteur mumini jiejara chirurgien urologue gabriel touré
l'irritation chronique
nangol kibba ɗum wattu yoga a tawan ñawɗo o se hibboy hibbata fa laaɓa ka noon sini o nanguima ni wakkat goto sini a ummeke a yeeyi filorde aron kan hibbude ko ɓuuri andede o ñaw yo prostate ɗoni ñaw hibbirdu ka wattu yoga ɗum wawi wadde sini kasara lawol hewteke joomum na du gueƴƴi ñaw se nangue hibbirdu kibbe ɗe donkan yaltude sababuji goɗɗi ɗu ana goodi
yadude cause
lewi fa hande kanko o docteur o o holliti wi wasde sillude wattimo neɗɗo muuyi ana jogui kuteji sattuɗi sanne o holliti ñol man handen dabirji lobbi ana wonde fiyede ko haɓata o ñaw
du fait que les urines
sini kibbe ɓooyi ana keddi le hibbirdu ana wawi laatade ñawuji fa ana laato sababu waɗugol ñaw ɓooƴe sawrude ɗum ana yaafi sini andama law ñawɗo sini ana wurde o ñaw hollitama ko dañi ɗum hokkama safareji sini samti gassi sini ronki fa samta ndem muɗum jomum oppete ko sakiri joni ɗum jomum ana wawi oppede tawe reedi muɗum segaka
le ventre
fa hannden dogotora ma ana tewtora jamaren tinno fiyat dabiriji laaɓan fottata kasin patɓe yeeɓo hoorima watte fosu ɓe maati hono ɗi ñabilaji e meɓɓe o holliti fa hannden watte fosu neɗɗo maati hono gol ñaw an han immade no yawiri yo toccu doctor ko ɓuuri ɓattade ɗum